yilaji hawru embe huntande hore dat dabireji hapo yurku yurku yawinde golleji sariya do haybugol humptobe golle o be jeli dun yo sembine bodo golle kala kinibe dun do kake goldir mabbe hapo kabar mudum horejo en napumni do huntangol hore odo projet o madame di sendap top na yeli jingande kabar mudum sere lamibe malibe yalla ko hawra do mudum na watane hakillo
jababuji bangudi ele golleji di de do gube wadi an hollita ele odo bato wiide rewbe kanye worbe annibe jukitaade imadaraji di wayi fu fa haba yuruku yuruku yude ne leedi amen di jaati won limudum ko hollitaale odo bato waram latal sababu e juude amen nabirde yeso golleji di mi gondi wadde bangal hawre yuruku yuruku mi ngaram wadde imadaraji du fami kompintina jamande yelab keba waytide taguji mabbe
dental bale e pelle halna en kumnide habo yuruku yuruku e talkakule mali nan gonno e kawtangal e vice general dentangal madame ada jawara en hani jati sembine retingul robe e golle bangul aniyaji e joglo lobbo lam
c'est 3 jours
balle tati de imadraji ngada di latige sababu e juude robe fayato suka be rewbe andule hudu woni golleji noddurtede yuruku yuruku wom hakkilaji dimi quality bi dam be cembina bawde rewbe yalla keba wotirde lati kandi jokkede fa yuruku yuruku o habbe dum latto sababu e juude mabbe andude hudu woni dar mabbe ele ngodo habbe
la corruption
horube be hulti wiide beltkon sonne golleji di be beedi wiide dum do dental golle yalla buutude sonne nambaraji fawde robe e surbaabe
koma denoncer
hono wulti gol yuruku yuruku wadirte homo hannete dum min paami dati kandi jokkede bangal dum fu ko mi andinaale nyaloma hande o waram latal sababu e juude amem habude no wodiri yuruku yuruku mi andi imadaraji gondudi wadede fa dum habbe dum fa yuruku yuruku haba mudum heba lawol wajibi kina kana kobe tawre anniya mudum sariyaji pamadi bangal mudum du tabbe
effective the test
ministre kumni do sariyaji hulti bide ngal do kawtal ngal ne yaade jati imadaraji guldurde makko dum woni faaba e le sembungol halaji to tundral hakilaji kasindina butugol rafipotal robe surbaabe le mali mamoudou kasugi micintini bonandaji di sambinta yurgu yurgu
2005 pande hitan 2005 warde 2019 lam leydi mali ko buri milliard ujinere sefa woni ko borda sabe yurku yurku tawede darne mo djogi bangal habude o golle fu rewbe ka ko hewe mu em fu darne mu em ana fandi e nokkuleto anniyaji bangal habude dido golleji bamete e be gondi fewde ko hewi du fu e yano ngoji e le imadaraji be ngadanta leydi ni
kajado leydi canada gondo le mali nicolas simar yeli yongal do kortol lato sababu djukita golle le habo yurku yurku e kala bonandaji le mali mistan wiide dun kembe euri cote d'ivoire benin burkina senegal e mali totondral hakilaji di na jowi non do kuteji yurgu yurgu fewde mbirki cellal kabaru saria e dati modidi